Ate yakwatidde ekibiina kya FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nathan Nandala Mafabi yavuddeyo n'awanjagira bannayuganda okutunuulira ensonga eziba zireeteddwa abamu ku abakulembeze abaliko, ng'agamba nti ebimu ku byo biriwo okulemesa abantu nga n'ebimu ebyogerebwa byekuma bukoma mu bigambo so si ate ebyo biba bireeteddwa obulungi. Ono okwogera bino abadde mu bitundu eby'e Kaliro District gye yasiibye ng'atalaaga ku kadde ekibiina kino ekya FDC, n'ategeeza nti nga FDC walina enteekateeka ezigenda okuyambako abantu okulaba nga beeva mu mbeera y'obwavu, okutandikawo emirimu egigenda okubayamba okulaakulana, kw'ogatta n'okunyweza ensonga ezigenda ate okugasa abantu bonna okutwaliza awamu. Ono yasinzidde eno n'akiikirira gavumenti eriko ensingo olw'okusoosowazanga abantu naddala ku mawanga agatuliraanye okusinga okufaayo ennyo ku bannayuganda, ng'onoagamba nti ebimu ku bintu ebikolebwa byandibadde bisoosowaza bannayuganda bonna wabula so si ate abantu abali ku mawanga ag'okumuliraano. Ono wana FDC Nathan Nandala Mafabi olunaku olwa leero agenda kusiba mu bitundu okuli Jinja Mayuge ne Jinja City. Akwatidde ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, agenda Mukono, munnakibiina kya National Peasants Party Kasibante Robert agenda mu district ya Queen Buko ne Kapchora, ate Joseph Elton Mabirizi owa Conservative Party agenda mu district ya Moyo, Mugisha Grigori Muntu mwana Alliance for National Transformation agenda mu disuti ya Sironko ne Bulambuli, atenga mu nakibina cha Commandsman's Party Mubaraka Munyagwa Serunga agenda mu bitundu ebya Mpiji, nga akwatidde ekibiina kya NRM bendera era nga omukulembeze w'eggwanga lino ali Bukiga ne mu bitundu ebya Kabale.